Alleluia. Watawa yu Yesu Kristo ni beru wa manja lama. Watu yu ni maraji. Yeko Mungu kwaya. Mungu kafuru gospel church. Kama jume ponju wa dimbani ya wa Yesu we.
Super, but he is super. Where you're at, super. I'm here for.